Joe Biden ka tenendon tagali ye tagama sere ye k'a yira k'a fɔ u ni Ukraine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tile damadɔ yani kɛlɛ san kelen o ka kɛ Rusi wulilen ka taga Ukraine kɔnɔna la. Biden a ye laseli kɛ ani Zelensky fana ye ɲɔgɔn ye u ka masayaso la Mariinsky. A y'a yira k'a fɔ ko Ameriki bena miliyari kilancɛ dɛmɛ lase tuguni Ukraine ma ani a terilakaw wagati min na kɛlɛ bɛ senna hali bi. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ni demokrati do Joe Biden
Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands.
Ko san kelen kofe, Kiev jolen do a sen kan, wa Ukraine fene jolen do, ko wa demokrasi foroba fanga fene jolen do. Biden ko, ko Amerikɛnw ba aw kɛrɛfɛla la, wa duniɲa ba aw kɛrɛfɛla la. Wagati min na Biden ale tun bɛ Ukraine, la Amerikɛnw ka kɔlɔsilikɛla pankunu dɔw, olu tun bɛ Kiev sanfɛla la, kabi Pologne. Vladimir Poutine, mun y'ale fanfɛla ye, ale kan ka laseli dɔ kɛ taratadon, ka sanyɛlɛmɛ dɔ la, ni jamana politiki ɲɛmɔgɔw ye. A bisigilen do k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in sen fɛ, ko a da bɛna sɔn ka se Ukraine kɛlɛ.
Ukraine in their war against the brutal attack by Russia.